Chamon is a king, can't give me his protection.
Usana, 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 usana,
Zenwalk.com.
Usana, 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 usana.
Niggas don't like me cause I'm thangin'. And every day I am an asshole looking to get pets. Chamon.
Ukufuma pena kuibele chajinja poe mibele emulandu wa satana bele chaingira pona muma jele na disansa manga kapele kumapalo yo bampele nimukulanda na kapile kichifumbi ninga lomba chagwata pone lomba nalikawa kalenga bomba muma jobu emombomba emusangwa na mabumba ayalenga na wakenge nishine chamanizo tenge. Ya mfuku wa timzipa mutenge nivi mbana ichi tenge leka nomba patu walange tatupepa pone wange tupepa finger ya fika sandi zia feature for killer I change my way basu that is that promise me the next day last time I remember they calling me that is the matters covered the money chamanizo I got you got some afika tokoroka ama wanga yesu ya katoroka chineno kanalifula mwenkumbu zontoroka nkizo. Itatisa mafika sokoroka ama wanga yusi ya katoroka chineno kanarifula mwenkumbu zontoroka nkizofu. Itatisa mafika sokoroka ama wanga yusi ya katoroka chineno kanarifula mwenkumbu zontoroka nkizofu. Itatisa mafika sokoroka ama wanga yusi ya katoroka chineno kanarifula mwenkumbu zontoroka nkizofu. Itatisa mafika sokoroka ama wanga yusi ya katoroka chineno kanarifula mwenkumbu zontoroka nkizofu. Itatisa mafika sokoroka ama wanga yusi ya katoroka chineno kanarifula mwenkumbu zontoroka nkizofu. Itatisa mafika sokoroka ama wanga yusi ya katoroka chineno kanarifula mwenkumbu zontoroka nkizofu. Itatisa mafika sokoroka ama wanga yusi ya katoroka chineno kanarifula mwenkumbu zontoroka.
Usana, 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 usana.
Chamanizo kenge, nebumba ryako ryaitwa kuti Chamanizo kenge music production. Nokuba poresha ngenze keshaluba, nokuba poresha ngenze keshaluba ngula. Chamanizo penzi jazzy. Yo, feels like I got you.
Itatisa mafika sokoroka ama wanga yusu ya katoroka chineno kanarifula mwenkumbu zontoroka nkizofu. Itatisa mafika sokoroka ama wanga yusu ya katoroka chineno kanarifula mwenkumbu zontoroka nkizofu. Itatisa mafika sokoroka ama wanga yusu ya katoroka chineno kanarifula mwenkumbu zontoroka nkizofu. Itatisa mafika sokoroka ama wanga
Zenwalk.com.